anniyaji be noddata marché carbone ina waylata sababu so gollonobe ko he mudden leedi ndi keba kebe so pamino dun hani nangirede non kambe fuddube odo botube kaliri ka do hala botu jowido dow yirwere domide dum mi wottu jono hala jimoodi kanyen kani halede bangal no gollonobe ko he mudden worri madame Berthe Mignan Bengali kanyu lami feddede noddata centre international pour le conseil et la formation
chaque année on essaie de
hitan fu madan jowada hala hakkune yimbe andir kabaruji yirwere fana mudun tan yo wadde joda hala me jentede kulleji keedi hitane fu men wada o joda hala hakkuma ga gollobe darnibe horum en men ga walle ko noddirta CDN men watta e golleji fu men ga heej ab lamu gobbe ga di golleji wahe de lamu son wala yimbe gollobe li privé ngaji watta ko men hen
on a besoin du secteur privé
kadi men ande e jande kany e botuji dum fu dum wadi li balde didi Ousmane Sama Seku andan do kabaru hawaluji ana wonno le odo boto o yidum latiki sababu so wattu jone be gonde halde kabaru ko noddirta crédit carbone kanya fa yottoyo no hawaluji gonde bonirede e ko leedel de kan yaltinde
le marché carbone
di jaguji ana wade hakkuna leede bonande hawaluji kan leede de bonta hawaluji dum cogguji tan ko watte leede adan fe mangal mudum sabe leede yo gaj antunde ana bonna hawaluji meden cogguji nukku didi watte won kalsi goto ko han hokkede lam on to leede bakobe ben wakude leedi mannin kay leedi senegal o kalisi sabi ben andi hannen enen leede meden den wona fune bundir ha waluji yo sare tan bamado paris hitan o nyaadire 10 e joy ni hitan o nyaadire 9 e joy o seria fuddi gollirede
nebra partie de 2025
kanko jango madi kulbali o mo wonno le o do botu andan do kabaru ha waluji kanya fa yottu yigaaji leedi ndi wattu jonan hani wadede no watte fu ko hawaluji bonnete ko dum buyte
fana o joda halatan yo antude handen dabiriji hande fiede nukkuji men to kanga aste fien dabirino no huntirtin tidalaji wondi ton sabe handen welta ko watti yo hunde tan ko mata nukkuji kewde kon yimbe andu kabar mudun menega be wada joda hala yo sabe hanes hono dibbatuji han wadde jaati yela jamaare famitne hono musa kaji fuku wa yewde e hono di golleji sabe handen yimbe golle be hore men budi hebde on nafa hunun kasi menema han wadde so menen heba nafa mudun
Basirou Traoré kanyul lami fedne noddirta media soft o wi odo bot latiki sababu so be gonde yaltin do hen etikandi nangede nyaloma handen o fa wottuno wonde wayltirade yalla kutteji mudan buyto
le marché de carbone c'est ma prime
min dun godan nande o kabaru min gemin andin kabaruji informatique san ga wala fugo andumin tew kabar halado ciaga hande mi hebi hen fa mobdo jaati sammi janginama to yimbe andin be du san ciagan hande mi waram hotta hakkilo jaati honani mi gollirta le entreprise ngaji amen ga sa nan halaj ko halale o bat attawan jaati leedi mali ana ciagan do leede keddande ga ko tawa fu le nyelade warane wara hen nafa mudum
il va vraiment apporter beaucoup de choses
le odo botudube memi no jawlel de kan yaltinirede yalla kabar ko nayri bangal kura ngaji kanye demal fa yottu no kabar no tunel de kan merrede dum huncene hore mari anni kanye sabdano nuni fu e be gonno le odo botu be kali ko dum way nafude hono yibbe le golonobe ko he mudien wondube gulludno hawaluji worri
nous ont suffisamment
et famin amen sanne de kulleji kewdi honen ma hani wadde projet ngaji amen fatar kasin honno han gollude le entreprise amen nanan mudu yalla yalla dun huncina hore natto hono tan warta nafa leedi meden so homa fu batti sariaji halade kay jandeji hollitadin ko nayri bangal hawaluji
odo bot latiki sababu wattu jono no be kan yeltinir dati fayir were hebe leedi lede be miso dido kalisi heba modu latto sababu so projet ngaji kewdi wadde le nokko